CK Music from us.
Saichi wa vampire. Godfather to mchoro ele. Force landing. The boy king is. Umone master.
GC420.
Nakonde sabalat.
Check tum body wa rasti.
I see you now, Milo.
Nishi tu kama piki ndari yako. Chinji kukua mgomba ndari yako. Nishishano kukonja ndari yako. Kumukube kufuma supu sana na tomato ndari yako. Kulia kulupiri mumbona. Shia mkwanga na teko mgombera ndari yako. Kula bolu piyo kondola abande. So mbora na ririmana panya
ndari yako. Uwa tunatanakano wawi nataleka kufuaya. Kulia washa wafwa waya. Mucholwele tenda maya. Niti mutatu kwa ponga bakwa.
Ndari yako, ndari yako. Ndari yako, 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 ndari yako.
Tabili songa nzi chingola, umubili ni piti kopa kwa bula. Ni wapa songo tabatu kembula. Unda Godfather nishu wa foda, P1 gangsta, whatever dance. Cash work money a chance on the combo. Shikonkana kwa bulaka paso. Ni sense danger kare wandu sense ate mwezo. Pana pana noku chance ako makoloko. Chali na mailo baku pako tionko. Amuata King Tau songo money. Na bachi kulile to bapa kampani.
Nishitu kama piki ndari yako. Chinziko kwa mgomba ndari yako. Nishishano kukonda ndari yako. Kumukube kufuma supu sana na tomato ndari yako. Kulia kulupiri mumbona. Shia mkwanga na teko mbombera ndari yako. Kula bolu piyo kondola abande. So mbora na ririmana panya
ndari yako. Uwa tunatanakano wawi nataleka kufuaya. Kulia washa wafwa waya. Mucholwele tenda maya. Niti mutatupua ponga bakwa.
Ndari yako, ndari yako. Ndari yako, 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 ndari yako. Ni team baby, abari chopu shangala te team kubebe. Fwebe na songo man, tupita ponga mazembe. Force landing na tusokoloka bebe. Abandami ya kupanga kwa maistoshi. Postas, leka tupange ton. Bago tushinyaka nonga na sumini shaka bumba. Talk down ila fire boss ni tabuja. Chapaz, mbona muminwe fitusha. Nisara ya lirula semu nendushe. Chilenga na imolo ni nakanda iputa. Tabenda na upia mumusebo fingi tupunga. Bako! Nishitu kama piki ndari yako. Chinziko kwa mgomba ndari yako. Nishishano kukonda ndari yako. Kumukube kufuma supu sana na tomato ndari yako. Kulia kulupiri mumbona. Shia mkwanga na teko mgombera ndari yako. Kula bolu piyo kondola abande. So mbora na ririmana panya
ndari yako. Uwa tunatanakano wawi nataleka kufuaya. Kulia washa wafwa waya. Mucholwele tenda maya. Niti mutatupu wa ponga bakwa.
Ndari yako, ndari yako. Ndari yako, 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 ndari yako. Toba na boss wa 70. Wako chako ni za wanda benda paka tende. Chuma nkonka, silego. Tatu popo ni kazi. Wachula tanaka, tumpani kazi. Mostaz, Copa Boys.
Bote po dance, okonk.
Force landing,
don't talk o tu. Jose Mourinho, Wiponi Ripepo, Zamdela, Songomani, at Boise Company, Kaskas, Stones, Sim 21, Josh Boy Topnik, Kiti Mula Nawale, Tendai Jab, Bapo,
Clonic, On It. Music.
He doesn't get much better than this, than this. Hey, yo, T-Wax, hook them up with them tricks and bits. Fire upon bars.